Kamuhuli na ambulia sifuri. Kumbe mapenzi yame update wana me analogi sidigitali. Ukuna vunja meno, meno. Wazangu wanatumia meno. Anamwita shem na anampa game. Kuchuteme kuwa fashion. Hakisema yupo single, anakudanganya. Squeezy simyo yutu, hajibanda mazina danganywa. Squeezy wanapero handsome, na misura ya baba, baba. Hapo nipo napata wazimu, pipi beke zitakaba. Squeezy wanapena wana gym, na mimi na basaba, saba. Hapo nipo napata wazimu, pipi beke zitakaba. Oh, acha niwe
lalilali.
So vipi mapenzi?
Ah,
wije?
Ah, bosa.
My sister do vipi mapenzi?
Ah,
wauni vipi mapenzi?
Ah,
wanangu kule vipi mapenzi?
Ah,
wije?
Ah, bosa.
Hakisema yupo single, anakudanganya. Squeezy simyo yotu, hajibanda mazina danganywa. Squeezy wanapero handsome, na misura ya baba,
baba.
Hapo nipo napata wazimu, pipi beke zitakaba. Squeezy wanapena wana gym, na mimi namba saba,
saba.
Hapo nipo napata wazimu, pipi beke zitakaba. Oh, acha niwe
lilali lali.
Acha niwe
lilali lali.
Acha niwe
lilali lali.
Acha niwe
lilali lali.
Oh, watch a new way.
Smart music.
My sister do VIP my Benz.
Ah,
wauni VIP my Benz.
Ah,
wanangu kule VIP my Benz.
Ah,
we yeah.